many friends I miss for vijua. Hey. Kwenye ulimwengu wa mapenzi. Oh yeah. Maficho ni umenifichua. Hey, yeah, yeah. Nashindwa ta pretend. Oh yeah. Ukiongea kama unanongoneza. Hiyo sauti. Umenisunda kama vyombo juu ya meza. She the cutie. Oh la la la. Ukweli yote na ujua mimi. Jinsi navyo kupenda. Kutoka moyoni. Umeijenga na furaha. You're my Valentine, baby, but she smile. That's okay when I'm in me. All the time, baby, we bring mine. Ooh, ooh.
Love, right?
I love you,
Babylena.
I love you.
Let's go.
Kama we ni Adam unakuwa na Hawa. Na ndege utamu wake ni kuwa na mbawa. Na ruka na stimu ya Benz kama madawa. Ni mafuta line ukinipa na pagawa. Nipe kila sick twende sawa. Haya, haya. Hey honey, so lazima iwe Valentine. No. Hey baby, mambo vipi, kila kitu fine, okay. Nimekasi na vijiti kula kwanza wine. Hata wakufiche vipi nyota ina shine. Nimejitoa kwako. Hii ndoa ipo kwako. Najinoa hapo. Nimeloa na kunuka kama dampo. Nafanya utakacho. Ufurai nacho. Si pepesi macho. Mi hapa ndo penzi wako. I love ya, I miss ya. Nakutaka siwezi kukudiss ya. Wa ubavu hella, peace ya. Nakufuata unapokwenda kila bless ya.
You're my Valentine, baby, but she's mine. That's okay when I'm in me. All the time, baby, we be mine. Ooh, ooh. I love you, I love you.